לי בייבי בנזילין הניבוצה תבסם ולעקו נורו מצ'וני una nifanya nisahau shira zote nikiwaza wewe moyo unacheza urembo wako ni zaidi ya maneno sheri wanje uri umutima wanje baby you my safari ni ya milele Kampala to Kigali I'm loving you baby no apology bila wewe sipati raha upo moyoni na kuita wangu Kampala hadi Kigali wewe ndiye ndoto yangu ya kweli my baby wanje forever and always na kupenda leo na kesho pia Kono yako inanituliza Maneno yako ni dawa moyoni Kila nikikumbuka baby Naona dunia ikiwa rahisi Nikiwaza wewe moyo unacheza Safari ni ya milele From Kampala to Kigali I'm loving you baby no apology Bila wewe sipati raha upo moyoni na kuita wangu Kampala hadi Kigali Wewe ndiye ndoto yangu ya kweli my baby wanje Forever and always na kupenda Kesho pia baby wanje oh nakupenda from Kampala to Kigali forever yours if you want I can now write them